ndipo akataka kujiringanisha na mimi, ndipo akataka kunipanda kichwani, ndipo nilipomshusha thamani. Wala simkatazi sababu mimi ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Wala simkatazi sababu mimi ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Akataka kujiringanisha nishanisha na mimi, ndipo akataka kunipanda kichwani, ndipo nilipomshusha thamani. Wala simkatazi sababu mimi ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Wala simkatazi sababu mimi ni wako mumeo, ila usizidi ukavuka mipaka. Nasema sipendi dharau, kwa nini unipande kichwani? Nina pokupikia chakula sio mjinga, na nina pokuwekea maji ya koga sio mjinga vile vile. Ila ni upendo wangu kwa sana, basi niheshimu usivuke mipaka. Juzi juzi ulikuja na kaboy boy, ukajishaua sana, ukasema kamechoka tena kako. Oi oi, nimbuke maji ya kuwaka. Vipi tena taura rangu nimpe, hata msosi wangu pia ale. Izo dharau, 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 sipendi dharau. Wanini unipande kichwani? Nasema sipendi dharau. Wanini unipande kichwani? Nasema sipendi dharau.